Sound Cold Music, baby.
Bila umfufila ndabambi Pantu nadishi befyo Pita mwana ine limonda iso mkanya Lambika kofia mando nenshika But there's a difference between what you see The wish beko fifu mafintu mwana nga walolesha Mafintu fya motima ukabila Iwe lolela Lolela Iwe lolela fionse fya motima ukabila
Ona tavu, ichi mutema nako kwa tila Ichi mutema chili ya wonse vapa mpila bavu Walivapa muru nda kusombola Nda kutakisa na kuwa na ndena ngova funwa Alalimu wila chitefi Umuntu wose ala paka so wimbonefi Tukenda muru vuto nangu tuwe mfifi Kula pepe shafe nangu tuwe mulefi Notule ikala shilili Kumba wudili, nolo tulivabili Ifintu ififisa kuwantu Ero nangu kupwa fipuila kuwantu
Bila umfufila ndabambi Pantu nadishi befyo Pita mwana ine limonda isu mkanya Lambika kofia mano nenshika But there's a difference between what you see The wish beko fifu mafintu Mwana nga walolesha Pafintu fio mutima ukabila
Iwe lolela Lolela, fiance, fio mutima ukabila Iwe lolela, lolela Nati lolela, fiance, fio mutima ukabila
Elo nine ada walishi wano kutinshi poleka Nga wacha mulu chelo nda santika Chinondo wa mwongo nda bombesha neko na bamuli longu ninkosa Nga bakuvepa pyo mukumo neshi wazanda wa mona tinomo Unonshi wesu wa mwongo tebwa kufwala suti na magogo Lolela fefi vifike suke Kumulu wa mapalo ya ketike Do wali apa nangu tuponso ke time yesu ikafika tukasosike
Bila umfufila nda bambi Pantu nadishi befyo Pita mwana ine limonda iso mkanya Lambika kofia mando nenshika But there's a difference between what you see The wish beko fifu mafintu mwana nga walolesha Pafintu fio mutima ukabila
Iwe lolela Lolela Iwe lolela fionse fio mutima ukabila Iwe lolela Lolela Nati lolela fionse fio mutima ukabila